Kanaka, the Twadina Pusu, Okumanya to Haino Mukwa, Kanaka Kenya to Kagavana, the Vinya, the Vietuakuba, the Mubia Wera, the Tutunda Kutunda Mama, Naya Tinkavana, the Tuvira Mukwa Ukana. Santero motori sisinkana ebigambo bibe bitono kuba manyo chimanyi titwe manyi ebyaliwo wadde byaliwo naye kubwe ekisawe kituli mu jagala twewe kitiba kuba tulinda birwa mwe byabalala
embera ya sete buli omwe mwisabwe
abamusongera bagata abalala songera paula
abasagaranga musinonya mucha sifuna mbagamba
Sabanga nyone zibale kama Abakamba tindi mubi bose bale nyakuba badumirwa njara balira bange kubu nebayinza okufuna ekyokulya abantu baukana naye bonna ne basigala nga batambula ng'ogamba ntambula mponyera naye nebaza nti kyatambula obulwadde bw'okwegulumiza bwakobya sitaani mu ggulu omukakka nga mukakkamu Singa bamutulira omukozi w'obwongo obutono apimira kubalira n'obugaggawe ne mu kikolo ekyo kyakigwagwa obalanga by'olina nabyo obusaayo
embeera ya sente buli omwe mwisabwe
abamusongera bagata abalala songera paula
abasagaranga musinonya mucha sifuna mbagamba
naye musabanga nnyo ne zibaleka mwaka Come on.